الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون. بدأنا بانجابيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوق طيبة زواجتي، والله نعمة تندى مجيف تقابا غمبو كندى فبنا تمسب الله السيبين جرى نوكساس لكنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Eddoboozi eriri waggulu awo n'emmeseji eri waggulu, baganda bange, kubategeeza nti omuddu tusaba wa kitiibwa Allah mulongoose era mulungamye era musonyiwe, na ffenna abajja basobye entakira tusaba wa kitiibwa Allah tusonyiwe ebyonoono byaffe ebiyita ku mikono gyaffe ne ku nnimi zaffe. Ekibeera nti mbategeeza omusajja yagalibwa, wabula si kye kikulu. Wallahi si kye kikulu, ekikulu ge mazima agayita ku nnimi zaabo abalongoosa. Omwami oyo amanyiddwa Ismail Menk, oba eyamanyibwa nga Mufti Menk. Mufti Menk musajja mubuze, musajja mubuze era abuza. Ogwaffe gwe bategeeza ayagala atwale, ayagala abireke, kubategeeza ngeri ki gye tulina okukuumamu eddiini yaffe ey'ekitiibwa. Bannange, baganda bange Abasiraamu, kwe kubeera nga Mufti Menk alimu aqida ya Diobandi. Abadiobandi bagwa mu bika nga ey'abasuufi, basajja bazuuzi mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, era mu aqida zaabwe bata'ana da'watu sheikhuna sheikh lislam Muhammad bun Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'a. Bavaawo ne bamukubamu ebituli, ne bamukakkanya, ne bamujolonga da'awa ye. Naye sheikh Salih Alfawzan hafidhahullah wa ra'ahu yavaayo n'abaanukula emyaka egiyise emabega mu mbeera y'okutwacana daawa ya sheikh Muhammad bun Abdul Wahab. Kati mwe muli omwami oyo ayagalwa abangi, Mufti Menk, sawa kitiibwa Allah amusonyiwe era mulungamye eri amazima. Wallahi kyekisinga, naye nga nasiha zivuddeyo ne bazibeera nga bamunasaha, wabula alemedde ku ntambula ye eya masala oba ya masail, n'endaba ye ey'ebintu enneesulifu mu mbeera efaanaganako bw'etyo, ng'ate obujulizi bumaze okubeera nga bujja obwaleetebwa omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati we mbategeereza mu odiyo eyo ebirimu bye tugenda olaba biiznillah, kubategeeza nti eyo nsobi ze zijjudde omwo, ensobi ze zijjudde omwo, n'okubuza n'obubuze ne shubuhati ebibuzaabuza mu buwomerevu bw'olulimi Oluzungu nga bwayogera. Yali interview, esoosi zitulaga nti redi eyo yabeeranga omukyala amukubira essimu n'amubuuza ku bibuuzo eby'enjawulo. Redi esangibwa mu basajja bazungu eyo. Insha Allah, ekibuuzo ekyasooka nga we mukiwulidde bamubuuza nti wange Mufti, equal rights between women and men ozoogera kochi? Kugamba equal rights, eddembe n'omwenkanonkano wakati w'abaami n'abakyala. Abadan, ebbanga lyonna Abasiraamu kimanye abaami n'abakyala tewali mwenkanonkano. Allah teyagusa wakati w'abaami n'abakyala. Bw'ojja mu ddiini yaffe ey'ekitiibwa omwenkanonkano teguliiwo, teguliiwo. Oksim billah, obujulizi buyitirivu mu Qur'ani ne mu sunna z'ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyokulabirako, omwami akubirizibwa bw'aba afunye obusobozi, it's a right, okubeera ng'awasa abakyala bana. Allah nga bwe yatugamba nti fankihu ma taaba lakum minan nisaa mathna wa thalatha wa ruba' fa in khiftum fawahida, naye ekyo tojja kisanga nga Allah yakiteeri abakyala. hududu zino kubeerawo akhi ensalosalo za owakitiibwa Allah zibeerawo nga tujja kwensanga nti omwami waabakkiriziddwa okuwasa abakyala bana nti n'omukyala ajja kukkirizibwa ikorait ebeerenga naye mwambalira afune abasajja bana. Allahu tabaraka wa ta'ala n'atugamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allah ba'dahum ba'd, abaami ebbanga lyonna ffe abakira ku bakyala mwebyo Allah bye yafaddala abaami mu nsimbi, mu ntegeera, mu maanyi n'ebirala, baami be bakira. Allahu tabaraka wa ta'ala ne mukugaba emmaali y'obusika yalaga nti tewali mwenkanonkano ekyo kyayogerako nti bwe kibanga kugaba maali ya taata yafudde abaana ab'obuwala bafune kyenkani bafune mwenkanonkano n'abaana ab'obulenzi, kalla Allah yagigaba n'agamba nti bona oba ogenze n'osomako musuratu nisa aya weza okugaba emmaali y'obusika. Owulidde Allahu tabaraka wa ta'ala yayogera atya? Yayogera atya? Lidhakal mithilu haddil unthayain. Allah bwati we yayogera lidhakal, omwana ow'obulenzi alina kufuna kisingawo ku mwana ow'obuwala. Owulidde yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithiru haddil unthayain fain kunna nisa fauqa ithnatain falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wal abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak. Kale Allahu tabaraka wa ta'ala natulaga ni mali amateka maitilivu nga tewali mwenkanonkano wakati w'abaami n'abakyala. Tewali mwenkanonkano wakati w'abaami n'abakyala nekijja mu mbeera endala. Allah we yayayogera abakyala yabagamba nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Ebyo byonna bikulaga nti no equal rights between men and women. Ensonga gye bamubuuzako eyakabenje about homosexuality nayogera byeyogera nti alye anaatalya talya naye nze siyinza kulya. Embeera eyo ey'ebisiyaga wakitiibwa Allah yatugamba mu Qur'ani era eddiini yaffe ekitamira ddala, si kyeyagalire. Oli omuntu okola ezambi noga awo oba olinamu obusobozi kuba ffenna twandibadde amazambi tugalinako obusobozi okugakola, naye Allah yagaana. Allah yatugamba nti walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna arrijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Allah bahutuyatukiza mu Qur'an ku nsonga y'ebisiyaga olwaleero ebitambula naye n'ojjovayo n'oyogera bwoti olw'okuba oyina olusaasasa n'olwagazi yagazi mbazungu n'olusentesente. Eyo nno yemenki yemenki okuta ebisiyaga nagamba nti eddembe lyoli waba alyalye waba tali alekeyo. Kakati baganda bange Allah yatuziyiza mu Qur'ani walutan idh qala liqaumihi nabbi lutu alayhi salatu wassalam weyagamba abantu be atatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, abange musazeewo okuleeta ekyambyone ebintu ebitalinaayo muntu yali abasoose kubikola mu mirembe egyakulembera mwene olwaleero ne mukola ki? Innakum latatuna arrijala musazeewo okwagala basajja bannammwe shahwatan nga bwe muyinamu obwagazi owulira love min duni nisa eri musajja munno n'olekawo abakyala Allah gwe be yakutondera. Bal antum qaumun musrifun muli babi nnyo naye mukadde waffe oyo mufti wammwe ye watu we yanukula nga we muwulidde eddoboozi waggulu awo. Ensonga endala gye bamubuuzaako nga naye obubuuza era shubuha shake hands between men and women okubeera nga omusajja akwata mu ngalo z'omukyala atali wuwe oba omukyala okwata mu ngalo z'omusajja atali wuwe nga gw'okwatamu si mukyalawo si maamawo si sisitawo si muwalawo sijajjawo simamawo muto sisengawo wabula omuntu gwosobola owaseeyo. Wallahi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiziiza hadithi ya mama waffe Aisha, tugamba mubaka teyakwatangako mu ngalo z'abakyala. Nina owulira sikola ngoyo agamba nti nze bukibanga oyagadde okunkwata munkukwata musikiinaako buzibu. Naye abasinga bantya nti nina ekirevu ne kala yange, ne batya abakyala okunkwata mu, naye waba zimpadde nze sizigaana zikwata, naye nga waliwo abagamba tezikkirizibwa, waliwo abagamba zikkirizibwa. N'owulira kakikyoyo nga nabbi gwe wasikira, kuba alulama warathatul ambiya, abamanyi be basika babannabbi. Nabbi ogwe wasikira mu ilimu nga ye Aishata radiallahu anha agamba nti omubaka teyakwatako mu ngalo z'abakyala, oba occasion ki oba ki oba ki teyazikwatamu. Ne hadithi jojjosanga nga sahahu Sheikh Nasiruddin al-Albani, ojjagisanga nga Bayhaqi ne Tabarani bagifulumya hadithi omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyeyatugamba nti omusajja omu mumuyandigumidde omukuba omutayimbwa omusumeeni, ne bagumukuba mu mutwe gwe okusinga okukwata mu ngalo z'omukyala. Ajinabii kusinga okukwata mu ngalo z'omukyala, wandigumidde gwe musajja gw'okukuba omusumeeni mu bwongo, obwo bulumi butono nnyo ku muliro gw'ekitiibwa Allah. Fattaqu nnaara walau bishiqi tamara, bannange tutya omuliro gw'ekitiibwa Allah, kakibeere nga kyogenda okukola kiringawo olaba. Akantu k'entende nekibeera nti wal hadithi endala ya Abi Hurayra, mubaka gye yagamba nti buli kiyungo kyenda, okwenda kw'amaaso kulaba, okwenda kw'amagulu kutambula, okwenda kw'amatu kuwuliriza, okwenda kw'akamwa kwogera, okwenda kw'emikono kukwata, gwe kasita ozisiyiza bwoti n'ozikwatamu engalo z'omukyala, eddiini terina we yakuteera zikwatamu, tewaliwo we yakuteera zikwatamu. Aida y'abannawusuuru gye baleeta naye yeesembesebwa abatali balungi mu bifo ebitali bituufu. Irtikabu akhafu dhararaini, si kituufu. Oli okugamba nti anti kakati ono omukyala munene mu byabufuzi westamukwate, mukinaalabika kitya? Abantu bajja kuyomba, bikinaalabika kitya ku mukolo, ngenze ku mukolo nesitamukwata mu ngalo, nedda bannange. Qaida eyo yeesembesebwe mu bifo ebituufu. Irtikabu akhafu dhararain, tokwata mu ngalo z'abakyala ng'olese qaida weetajya. Wa baraka llahu fiikum, bamubuuzaawo ku nsonga endala, ne bamubuuza ku aqida. Subhanallah, kibuuzo kyali ku aqida, freedom of religion, freedom of religion. Wallahi naye anokola nagaa nti ye takiinaako buzibu, buli omu abeere gyali. Naudhu billah, naudhu billah. Aina alwala walbara, emiryango egyo giriri ddawa. Alwala walbara, wala unaliman, bani betulina okwagala, bani betulina okwesamba okubeera ewala. Kati ye n'alaga nti buli muntu asobola okubeera mu ddiini. Allah tabarak wa ta'ala yeke nyini ya chigana nagamba sikisima. Wala yarudha li ibadihi al-kufur, suratu Zumar ndoza aya ya mukaga oba ya musanvu. Wala yarudha Allah, wachitiba Allah wa mwe tasima nga kusimu sanyufu li ibadihi, abaddu be yetu ndira, abashiriku, abasamize, abafuibe mindi, abakombe onsibazo, abakombe be misalaba, abagamba mbulibote baina dini, abasinza Buddha, abasinza Bikurishina, Bayindi, Bakibi, bonna abo Bakatholiki, Baorthodoksi, Bakristiani, baani. Allah yagamba nti wala yarudha li ibadihi alkufur, Allah tasimangako baddube kubeeranga bawakanyi nga bakafu. Kyovalaba Allah kwe kutuma bannabbi, yensonga lwaki Allah yatuma bannabbi abayitirivu betutamanyi na muwendo ng'oggyeeko 25. Natugamba nti walaqad ba'athna في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله تولد الله ينسون الواتي يسيب تابو كتب السماوية والله نسيب تابو توراة إنجيل زبور والقرآن الكريم صحف إبراهيم وموسى الله رواتي يسيب تابيبيو bantu kubiranga bali kawobu kafu babire basilamu babire basilamu Allah na tutegeza inna dina inda Allahi al-Islam inna dina nuni taukid Allah leti nyukute yoko kakasate kuchintulu dechi kakafu inna dina inda Allahi al-Islam iddini masoga Allah busilamu aye ndala negama tuwa man yabita ghaila al-Islami dina falan yukubala minu Gwekana atanda na jane chitalibu silamu kawedem genjogela yoluwaliru. Kati omuddu bamubuuza nti buli omu wadembo kubera mu dini jalimu. Nga yedda'wa ya bannabbibu na. Nga yedda'wa ya bannabbibu na. Kukowula baddu kuva mu dini jebali. Baleme kubera kugenda masogo wekitiibwa Allah nga bali mu ebyo. Allah boche awatali kubajja mu kyoto gweno gamba nti buli omu waddembe okubeera jali kye bayita building bridges kye yaleeta Uganda olidde abaddu ne bakulumukuka ne bakulumukuka na'udhu billahi bamutwali mu mbeera ya jahal ya butamanya nange nali omu kwa babagende nambole baddu bali banji Nenga motion ichija atambuza ali kuchigamba ekigamba nti building bridges tujewe chiitibwa alwala walbala wallahi no tunulira alwala walbara nga emenyebwawo mulyango gwazimbibwe yake ebitabo bya aqida owolidde kubayo aqida nzikiriza subhanallah naika kati twabitegeera Abacha ina obwagazi jali nsaba Allah basasire ku nsonga ya ekigambo ekiyitibwa demokrasi ya avuddeyo nakyatula nti nze demokrasi mwagala ninga abamanyi bafaba ebitiibwa bavawo ne bakuba ekiyitibwa demokrasi si busiraamu tashbihu lkuffar kwefaanaganyiriza bakaafu mu mbeera efaanaganako bwetyo Era wana abalala besembesa era kaide eri gyetwalabye yabanna usole itiqabu akhafu dhararaini nga bamwa babuuza Sheikh Saleh al-Fawzani ekibuuzo nga la Sheikh babuuza Sheikh Nasruddin al-Albani bali bayizi mu university emu mu America ne babuuza Sheikh Nasruddin al-Albani ekibuuzo nti feno mu university yaffe tugenda kulonda wabula irambeera yeyo ya demokrasi abaffe naye ng'ensonga lwaki busiraamu tubumanyi naye irtikabu akhafu dhararaini nti tulonda omusiraamu bw'anaatuulayo alhamdulillah tujja kuweweera okusinga okubeera ng'ate mukafu yatuulayo ebibi bisiŋŋana kiri kibi naye katuteekeyo omusiraamu atuuleyo tumanyi obusiraamu bw'anaafuna ku ddembe Wallahi Sheikh Nasruddin mugene munonye okuansalinga ekibuuzo ekyo yalaga nti eddiini yaffe nkuume tewaliwo bwetaavu bwa musiraamu kugenda mu mbeera eyo ya demokrasi abamanyi baffe baakikuba ekintu ekyo bannange baganda bange ab'ebitiibwa abasiraamu mu mbeera nnungi si mu mbeera ya gamba nti oba ki ne Sheikh Saleh al-Fawzani naye hafidhahu llah songa eyo yagikuba n'alaga nti mu ddiini yaffe tetugiina ne sheikhuna muqbil bin wadi al-madi khali muqbil al-wadi naye yabiranga naye ajikuba wabarakallahu fik odiye wanvuye naye nga tutereze bwe bakulaze nti mubuze tuteekayo hawa nafsiyo nti nga ayina bafollo bangi nga ayina baani nga ayina baani abo bonna basobola omugoberera ebbanga lyonna Allah tulaga mu sunna ye nti shaitani yesinga abagoberezi okusinga bannabbi bowe ekitiibwa Allah. Gojalabanga sheikh waffe, mufti waffe, dokita waffe, erere lwaki mugamba nti mubuze, n'abalala tujja kubamenya. Salihin Maghamisi twaleeta, kati olwaleo tulese mufti Menke, n'abalala tujja kubamenya inshaallah. Allah wanaaba akyasobola okwatuza ennimi zaffe biidhinillah, saba Allah atunyweze fenna. Naye kimanye nti omuntu okubeera n'abagoberezi si bujulizi ate si bwe bulungamu. Tulabye emirembe gye tusomye mu Qur'ani ebyafaayo mu buuka bibuuke. Allah atunyumiza bannabbi be, nabbi Nuh alayhi salatu wassalam emyaka 95 yafuna abagoberezi bameka? Baali bameka abaalinnya eryato? Hatta nedda'wa gye yakola mukyala we teyamugasa n'omwana, baafa bakaafu, baafa bakaafu. Mukyala wa nabbi Nuh n'omwana wa nabbi Nuh owulidde Allah namugamba nti innahu laisa min ahlik, mwana siwa mu bantu bo. Innahu amalun ghayru salih fala tas'al ma laisa laka bihi ilm. Nuhu ngagezaako okuwanjagira Allahu tabaraka wa ta'ala, ataase Allah nabiguba. Ekibeera nti abamanyi batugamba nti Nuhu emyaka 95 gye yakowolerako da'awa eya tawhid, baddu balekewo okusinza amasanamu. Bali abantu 83 mu myaka 95, 83. Can you imagine? Emyaka 95, emyaka 95, ezo ejo myaka neno ofuna y'abantu 83. Nabbi natugamba nti wagenda kujja nabbi nga teyafunayo yadde n'omuntu n'omu yakkiriza da'awa. Baleete nabbi omulala nga yafunayo omuntu omu, baleete nabbi omulala nga yafunayo babiri, baleete nabbi omulala ng'ali mu muwendo gwe 10 n'okukka wansi, kuva ku 10 n'okukka wansi. Kitegeeza babiri, 6, 7 nga be bamukkiriza. Kakati abagamba nti bano balina ba view, balina ba follow, balina baki, ensi bamanyi. Si mawulire kwaba Allah bawadde tawhidi n'okutegeera ebintu. Tusaba Allah bitutegeeza. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Abdul Fattah Matufu.